Joshua 24 verse 1. UJoshua wabuza zonke izizwe zakwa-Israyeli eShekemu wabiza amalunga kwa-Israyeli nezinhloko zakhe nabahluleli bakhe nezinduna zakhe bema phambi kukaNkulunkulu. Verse 2. UJoshua wathi kubantu bonke, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, oyihlo bahlala endulo ngaphesheya komfula, uThera uyise Abrahama noyise kaNahoni bakhonza abanye onkulunkulu. Verse 3. Ngamthatha uyihlo Abrahama ngaphesheya komfula, ngamhambisa ezweni lonke laseKhanani, ngayandisa inzalo yakhe ngamupha u-Isaka. Verse 4. Ngamupha u-Isaka oJakobe no-Isawu, ngamnika u-Isawu intaba yaseSeyiri ukuba ayidle, uJakobe nabantwana bakhe behlela eGibhithe. Verse 5. Ngathuma uMose no-Aroni ngahlupha eGibhithe ngalokho engakwenza phakathi kwalo, ngasemuva nganikhipha. Verse 6. Ngakhipha oyihlo eGibhithe nafika elwandle, abaseGibhithe babagxosha oyihlo ngezinqola nangabamahashi baze bafika elwandle olubomvu. Verse 7. Lapho bekhala uJehova wabeka ubumnyama phakathi kwenu nabaseGibhithe, walihambisa ulwandle phezu kwabo wabasibekela. Amehlo enu abona engakwenza eGibhithe nahlala ehlane izinsuku eziningi. Verse 8. Ngani ngenisa ezweni lama-Amori ahlala ngaphesheya kweJodane, alwa nani ngawanikela esandleni senu nadla izwe lawo ngawachitha phambi kwenu. Verse 9. Kwase kuvuka uBalaki indodana kaSipori, inkosi yamoabi, walwa no-Israyeli wathuma, wabiza uBileyami indodana kaBeyori ukuba aniqalekise. Verse 10. Kepha ngithandanga kumlalela uBileyami kodwa kakhulu anibusisa nganophula esandleni sakhe. Verse 11. Nase niwela eJordani afika eJericho. Amadoda aseJericho alwa nani, nama-Amori, namaPherizi, namaKhanani, namaHeti, namaGirigashi, namaYivi, namaJebusi, ngawanikela esandleni senu. Verse 12. Ngathuma iminyovu phambi kwenu eyawagxosha phambi kwenu amakhosi omabili ama-Amori kungenganikemba yakho noma ngumtsalo wakho. Verse 13. Ngani nika izwe elingakhandlekanga kulo, nemizi eningayakhanga nihlala nokho kuyo, niyadla esivinini nasemagumeni elingakutshalanga. Verse 14. Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso, nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bephesheya komfula naseGibhithe, nimkhonze uJehova. Verse 15. Uma kukube emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo besengaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha mina nendlu yami siya kumkhonza uJehova. Verse 16. Abantu baphendula bathi, makube kude nathi kumshiya uJehova ukuba sikhonze abanye onkulunkulu. Verse 17. Ngoba uJehova uNkulunkulu wethu nguye wasikhuphula thina nawobaba ezweni laseGibhithe indlu yobugqila, nowazenza lezo zibonakaliso emehlweni ethu, wasilondoloza endleleni yonke sahamba ngayo naphakathi kwabo bonke abantu esadlula phakathi kwabo. Verse 18. UJehova waxosha phambi kwethu bonke abantu nama-Amori futhi ayehlala ezweni, ngalokho nathi siyakumkhonza uJehova ngokuba unguNkulunkulu wethu. Verse 19. UJoshua wathi kubantu, aninakumkhonza uJehova ngokuba unguNkulunkulu ongcwele, unguNkulunkulu onomhawu, akayukuthethelela iziphambeko zenu nezono zenu. Verse 20. Uma nimshiya uJehova nikhonze uNkulunkulu babezizwe, uyakuphenduka anenzele okubi aniqede esenenzele okuhle. Verse 21. kepha abantu bathi kuJoshua qha ngokuba siya kumkhonza uJehova. Verse 22. Wayesethi uJoshua kubantu, nina ningofakazi benu bokuthi nizikhethele uJehova ukuba nimkhonze yena, bathi singofakazi. Verse 23. Wathi susani manje onkulunkulu babezizwe abaphakathi kwenu, nithobele izinhliziyo zenu kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 24. Abantu bathi kuJoshua, uJehova uNkulunkulu wethu siya kumkhonza, sililalele izwi lakhe. Verse 25. UJoshua wayesenza isivumelwano nabantu ngalolu suku, wabamisela isimiso somthetho eShekemi. Verse 26. UJoshua waloba lawo mazwi encwadini yomthetho kaNkulunkulu, wathatha itshe elikhulu walimisa lapho phansi kwe-oki engasendlini engcwele kaJehova. Verse 27. Wayesethi uJoshua kubo abantu bonke, bhekani, leli tshe liyakuba ngufakazi ngathi, ngoba lizwile wonke amazwi kaJehova akhuluma kithi, ngalokho liyakuba ngufakazi ngani funa nimphike uNkulunkulu wenu. Verse 28. UJoshua esebamukisa abantu, ilona lo waya efeni lakhe. Verse 29. Kwathi emva kwalezo zinsuku uJoshua indodana kaNuni, inceku kaJehova, wafa eneminyaka eyikhulu neshumi. Verse 30. Bambela emkhawulweni wefa lakhe Timnati Sera, elisezintaweni zakwa-Efrayimu ngasenyakatho kwentaba yakwaGahashi. Verse 31. Israel wamkhonza uJehova zonke izinsuku zikaJoshua nazo zonke izinsuku zamalunga ayekhona izinsuku ezithile emva kukaJoshua. Ayeyazi yonke imisebenzi kaJehova ayenzele u-Israel. Verse 32. Amathambo kaJosefa akhushulwa eGibhithe ngabantwana bakwa-Israyeli bawambela eShekemu esiqeshini sezwe asithengayo uJakobe kumadodana kaHamori uyise kaShekemu ngamaKesita ayikhulu, laba yifa labantwana bakwaJosefa. Verse 33. U-Eliyazari indodana ka-Aroni wafa, bambela egqubeni kaFinehase indodana yakhe, abenikiwe lona ezintabeni zakwa-Efrayimu.